Mokgatlo wa Democratic Alliance Masepaleng wa Malute-Phofung o re o tla kopa ka molao moralo o hlakileng wa kabo ya di-TLB le dibaki tse sa tswa rekwa. Democratic Alliance e amohela fleete ena e ntjha, empa ho reka feela ha ho bolele hore ditshebeletso di tla ntlafala. Dikoloi tsena di tshwanetse ho abelwa ka toka mme di etelletswe pele mafapha a kang metsi, motlakase, ditsela le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Baahi ba QwaQwa, Kestell le Harrismith ba tshwanela ho fumana boikarabelo bo feletseng ba dikoloi tsena, mme Democratic Alliance e tla sebedisa taolo e tiileng ho netefatsa hore disebediswa tsena di sebediswa ka katleho molemong wa metse yohle.